basumba bwe bali kutale malaika najja gye bali nabagamba temutya mbaletete amawulire agesanyu omulokozi azalitwa kimuli eselekemu kibuka kya Yuda yasangibwa asinzibwe ali waggulu ennyo n'emirembe ku nsi eri abalonde be abasumba bwe bali ku ttale ne bawulira bamalayika nga bayimba Tale domine amakulu gasikukulu kwe kwagala Yesu naleke kitiwa kye nakira fe kunsi we yali abuse Yesu nakuzaula oimbe nandi batewa Yesu wandaga okwagala usinziwe Tale domine olwa mazaliwa kalwa kaisanyo uli wendaba bantu wetala abandi kubiko nomazivuka katujaguze no way no way no way no will Tale domine Kumpini wala, abantu etala Ende wafe Kampala, abanda wasite Musituke tusinze No way, no way No way, no will Natalie